mimi na kuona can impress. Moyo wangu poo 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 full stress. Nikabaki du 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 hebu check. Na kamwendo vum 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 bila break. Nikasema si ndo wewe nilokona kwenye Instagram. Kila mtu anakutaka ili aje aongeze fame. Napigwa shot transform. Mitetemo kama nundu. Mji mzima unazizima. Jinsi kalivo katundu.
Yani katundu.
Wavimba macho wanakoma. Macho kodokodo wanaback. Wanakuita container. Ukipita miluzu utasikia.
I've forgotten my papa. Nimweza kumi bado mdogo.
Vile na kupenda na isinaigiza. Moyo unogua mina pata fever. Nitakupo kini chuna yuma gold digger. Tena chukua vyote mfanye Mark Muga. Usiku njo tukeshe li tucheze bokodo. Genge likijia ni Thomas Dododo. Napigwa shot transform. Mitetemo kama nundu. Mji mzima unazizima. Jinsi kalivo katundu.
Yani katundu.
Wavimba macho wanakoma. Macho kodokodo wanaback. Wanakuita container. Ukipita miluzu utasikia.
I've forgotten my papa. Nimweza kumi bado mdogo. I've forgotten my papa. Nimweza kumi bado mdogo.
Napigo shot transform. Mitetemo kama nundu. Mji mzima unazizima. Jinsi kalivo katundu.
Yani katundu.
Wavimba macho wanakoma. Macho kodokodo wanaback. Wanakuita container. Ukipita miluzu utasikia.
I've forgotten my papa.